ngishiya muswani wami ngikuka phansi gama dolo ngithi wena kumbeka nomkwele ayansi
Oh, God.